radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Mukiganiro cy'uyu munsi ndakira abantu bashaka abavandimwe babo n'ababyeyi bashaka abana babo, abenshi nababuriye muri Kongo yahoze yitwa Zaire igihe inkambi zasenywaga. Ndakira umwana ushakisha ababyeyi bamukuye mu kigo cy'imfubyi ariko bakaza gutandukana.
Yabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kibyeyi ndabaguru birambabaza, nanjye cyangwa murabi kigongo k'umutima muranaganyinda ko nababona ko nabafite.
Umubyeyi ushakisha umwana we wavutse yaragiye ku rugerero muri Kongo.
Nari mu ntambara muri Kongo, hanyuma hari umukobwa nibamuaha turashakana, tumaze gushakana intambara za kudutandukanya, yewe ndakomeza ngeza Kisangani n'ahandi wasubira iwabo.
Ndakira kandi umubyeyi waburiye umwana mu mayira abiri yahitwa Kumubuga.
Twari tugiye kugera kuri komini ya Mubuga neza, noneho ikiriho hari nk'imbere tutaragerayo agwa muri iyo kigoni kikuru cy'icyahinda kigikiriho, ku buryo hari abantu benshi dashobora kwereka imashini yo kubikora ntawe ari kumenya umubare w'abantu.
Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wiciki ntegeye, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Uwa mbere nakira ni Uwizerwa Beatrice, umwana washyizwe mu kigo cy'imfubyi Kabwa yari uruhinja, ababyeyi be bamaze kwicwa muri 1994. Hari ababyeyi bahamukuye baramurera baje gutandukana, ariko Uwizerwa Beatrice arabashaka kugira ngo abambike ikamba ry'ababyeyi.
Twabaye muri Abaserinari Kabgayi, noneho nyine turi imfubyi ara nyuma ya Jenoside, ndetse tuza kugira igihe batanga amatangazo bango hari abana ababyeyi bashaka gufata abana babarere batari mu miryango, twe twarabuze imiryango twebwe. Noneho umubyeyi araza aramfata, umubyeyi yabaga mu Ruhango, naba umupapa n'umumama ngo nta rubyaro bagiraga ku kigo, nari ndi umwana muto wari naho mu myaka 7 cyangwa 6. Ubwo hari nko muri 2002 abantu baraho ngaho mu Ruhango. Ubwo nyuma naje bakomeje ku famiye, ntabwo twari twakamenye ko hari famiye nimwe ngira, nyuma famiye nazo nafite santime uba hanze yabaga Belgique. Ubwo yari yaje mu Rwanda, izindi mwera mama wanjye aza mu Rwanda ari kunshakisha. Ubwo nyogokuru ubyara mama nyine yari ariho, ageze mu Rwanda barashakisha barambura, nyuma umuntu aza kubaha amakuru ababwira ati umwana ashobora kuba aza ari muri Alferina yaha ngaha. Aramubwira ubwo biranwa kuba ajya kunshaka ikabwayi, bageze ikabwayi barababwira ati umwana twaramutanze ariko famiye yamutwaye ngiyi, bahita babereka aho turi aho narindi barahagera. Ubwo mu byabaye ngombwa kwakundi ubwo famiye kwa mama barahagezeho bakigira ikabwe barabwira ngo abana ngo harayindi famiye. Ubwo bakidushakisha famiye ngo papa nayo yaje kunshakisha, imaze kuhagera nabo barababwira ati umwana araha ngaha mu Ruhango, babaha adrese. Imaze kubaha adrese ugomba kuperafite ngo undi mugore umukobwa we niyo waje kundeba. Ahageze rero biba ngombwa ko antwara, amaze kuntwara ntiyahereza adrese z'abo bantu bandeze. Nanjye ubwayo nimba nageze mu miryango ntabimenyeye mvaho ngo nibone narakiye ko ari famiye ko nahavuye niga.
None se Mwizerwa, kugira ngo inkuru ndumva ni inkuru ndende ariko ikeneye kumvikana neza, ikibazo ufite magingo ya ni ikihe?
Ikibazo afite ya magingo ya iyo famiye yabashije kumpa muri Alferina, naje kwiga ndanya segondere ndakomeje ndabashakisha na ukubone bagiye bahindura nyuma bahindura amakomine mbere y'aya makomine, ariko sinabasha kumenya ahantu. Twari dutuye ahantu bitwaga mu Ruhango hehera, mu Ruhango mumuni bara kareka nongwe ito nibuka ni nongwe
nongwe nibyo harahari
ego nongwe habani ukana handi hano kwanyiraga tugiye kushira hari hari santire ndayikaga bugira inteko hafa aho ngaho
niba nkumva neza urashaka umuryango wakureze ugukuye muri Orferina yikabgaye
nikuvuga ngo nubwo famiye yanwe ariko papa urumva nta papa njye nta wari uriho nta mwanjye ntiyari ariho ubwo nahasanze mukada tumwe guhindura ubuzima bubi cyane biba bubi cyane nkajya mbabwira ko famiye yanwe mwahita mujya kubasura basi tukajyayo baragara byanga bamaze kubyanga rero nyine mbaho mu buzima bugoye nyuma ariko nza kugira amahirwe nabwo ngiye kujya segonderi mpita mbona famiye kwa mama ariko naho mbona mukecuru ubyara mama wenyine kuko famiye ye bari barabishe muri jenoside nawe tumaze kumenyana twagabanye igihe gito cyane ahita apfa nawe aza gupfa amaze gupfa rero nyuma ubuzima burakomeza niga mu buzima bwa gipfunzi ariko nshaka famiye pe ndayibura ndayibura neza ariko nkavuga ati hari abantu banguye ba Rufera nduruhinja abo bagombye kumbera ababyeyi ngira igihe ndashaka umugabo nkora ubukwe nshaka umuntu umbera umubyeyi ndamubura narindi umwana mbese ubayeho nigunze nshaka umuntu washyigikira ndamubura oke ndavuga ati ariko naribi abana twiganye nibo bamperekeje nizo nshuti nari mfite ababyeyi banjye mu by'ukuri numvaga na nitana kina niwaba bashaje mu by'ukuri babaye bariho abo tubonetaga ababyeyi n'ubundi ubu barashaje babaye bakiriho ni ukuvuga ngo nawe nkihora nishije nkavuga ati koko abantu bamwe muri Orferina nkuko aribo bantu bambereye ababyeyi no kurusha famiye nabashije kumenya ko ntacyo yamariye ahubwo ikabantu kuko naraje nsanga imitungo yanjye barayiriye bigira naho tujya mu manza ngira Imana Leta y'u Rwanda impereza abavoka baramburanira bimwe ndabitsindira ibindi ndabibura kubera bakambwira ati nukubona kukwikena bazakwica ndabireka maze kubireka rero ariko na n'isaha morano gisika mvuga ati famiye yandeje ese iriho ese ko niba itanariho ariko wenda bafite barumuna bo sinari mbazi gusa mu bigaragara ashobora kuba nabo bari abapapa nabo mama bashobora kuba barahuye n'ibyago bya jenoside kuko bari baraje muri Orferina barankunda baravuga ati tuguma kugufata ariko narayumve mpamvu icyo gihe ntarabona hari famiye yabo iza kubasura gusa najyaga numva bavuga ngo bafite ngo iwabo w'umugabo ngo yavukaga i Butare numva umugore nawe numva ngo ni za Butare cyangwa numva ni hafi wenda za Ruhango mu mujyi mu by'ukuri nta makuru afatika ya famiye zabo sizi nari
none se Uwizerwa abo babyeyi ushaka uribuka amazina yabo
yego ariko ndibuka rimwe buri mubyeyi
yego papa wawe yitwaga nde uwo papa mwiza wakureze yitwaga nde
yitwaga Harinzi Intwari
naho mama wawe yitwaga nde uwo wakureze mwiza
yitwaga Veredia
dusubire ku babyeyi bakuvanye muri Orferina Kabgayi bakakurera uwo ni Harinzi Intwari na Verediana ushakisha muri kano kanya muri kino kiganiro agasaro kaburaga nsabe abatuye mu Ruhango bose abatuye Intongwe bashobora kuba bazi umusaza witwa Harinzi Intwari n'umufasha we Verediana nta ndi zina tuzi badize umwana witwa Uwizerwa Beatrice yuko badufasha kugira ngo abo babyeyi beza tubabone tubahuze n'umwana bareze umwana bavanye muri Orferina Kabgayi ntabwo bitinda aho muri hose aho ngaho mu Ruhango muhanahane amakuru mudufashe guhoza uyu mwana Uwizerwa Beatrice abo babyeyi bawe muri kano kanya ubuki kiganiro gitambuka bashobora kuba bari ku maradiyo bumva ijwi rya Amerika bakumva babwire ijambo rikuri ku mutima wagumanye ubibutse n'ukuntu wababuze kugira ngo bahakubere igihe washyingirwaga ariko reka mbikurekere n'ubyivugira babwire ijambo rya kuzinduye uyu munsi n'icyo bashakira
babyeyi beza ni ukuri ndabakunda Imana ifashe mwe mukiriho kina n'isaha nahoraga nifuza isaha mwe ingiyi ariko mfite icyizere kandi mfite icyizere ko muriho aho muri mwakoze igikorwa cy'urukundo mwamitsemo mu bana bose babaga muri abasitari na mbuga ngo ko mu nzira mutarambyayi mbumbera ababyeyi nanisaha ku mutima numva muri ababyeyi banjye aho byinshi mwankoreye mwarihanganaga mukanshakira nibyo nanywa neza mukamfata neza mwaramwishurije mwankoreye byinshi n'ubundi numva mama wanjye na papa wanjye ari kunkorera byabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kibyeyi ndabaguru birambabaza naniyicaho murabikigongo ku mutima muranagahinda ko ndababona ko nabafite afite imana yo mu ijuru ndabizi zaduhuje ndabakunda cyane kuva muri iyo myaka mwandeze uturuka mu myaka abanza igera muri itanu cyangwa itandatu kugeza ku myaka icyenda yose narabakunze kandi ndacyane abakunda cyane ni ukuri aho muri niba muri kunyumva mumfashe mwumve ko turi kumwe ku mutima ndabakunda icyo mbifuzaho ni ukubabona nanjye ndabashimira nanjye nkabereka urukundo rw'umwana wanyu mwambere ababyeyi b'indashyikirwa ndabakunda cyane ndabakunda kugeza Yesu ndacyabakunda niyo byangombwa tuko tudahura muri ubu buzima n'ahandi mu ijuru ndabizi tuzijana kandi ndashimiye n'imana itagiho yabamera umugisha ndabakunda cyane na famiye zanyu muturukamo n'indamugizi mukizifite abo mwana mugifite bose nubwo ndabakunda rwose bumve ko umwana umwuzukuru wabo cyangwa umwana wabo yihari kandi mbashimira igikorwa mwankoreye guturuka nyuma guturuka icyenda kane kugeza 2022 ndabakunda cyane
Uwizerwa Beatrice komera urwo rukundo urugumane uruhorane ndizera yuko ababyeyi bawe Hanje Ntwari na Verediana bakumvise ndasaba cyane kugira ngo uzahure nabo vuba kandi tuzabigufashamo nk'uko bisanzwe ngaho rero ndagushimiye cyane kandi ndagukomeza nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe murakoze Imana igiraho umugisha n'ukuri muri ababyeyi beza ni byinshi mudukorera nagiye nkumva ibiganiro byanyu bikanyubaka ni ukuri Imana igibaho umugisha pe muri idashyikirwa muri ababyeyi bungirije Imana ni ukuri murakoze cyane akazi mukora Imana igikabahera n'umugisha n'amahirwe mu byo mukora muri byose kuko muhuza imiryango yaburanye mugafasha abana bakomeretse mugafasha ababyeyi bakomeretse ni ukuri muri idashyikirwa Imana ibaho umugisha
urakoze cyane mwese abamaze kumva inkuru ya Beatrice Uwizerwa mukumva agahinda ke ayo marira yababunze mu maso na marira y'impuhwe n'urukundo mumufashe mu mugongo
agasaro kaburaga
mwaka w'1996 umugabo wari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda yoherejwe muri Kongo igihe inkambi zasenywaga ageze i Masisi ahahurira n'umwana w'umukobwa yamushije atwite akomeza ajya Kinshasa agarutse asanga umukobwa witwa Furaha yarahungiye mu Rwanda mu nkambi ya Gihembe yasanze yaribarutse umwana Eric Nkubito Tuyisenge asubiye ku rugerero muri Kongo yari mu mutwe wa SNDP pe yaragarutse asanga umwana na nyina baragiye Gatabazi Agustini arabashaka atuye mu karere ka Gasabo murenge wa Ndera akagari ka Mukuyo umudugudu wa Karambo
kizanye mu kiganiro agasaro kasaraga no umwana wanje witwa Nkubito Eric twaburanye mu 2023
byagenze gute kugira ngo mutandukane
nari mu ntambara muri Kongo hanyuma hari umukobwa aha turashakana tumaze gushakana intambara za kudutandukanya yewe ndakomeza njya Gisangani n'ahandi basubira iwabo
iyo uvuze ngo wari mu ntambara muri Kongo yari mu ntambara kawuti wa Muganira
yari intambara interahamwe zari zaramusize zaragiye muri Kongo zakoze jenoside n'umusirikare w'u Rwanda rero turambuka tujya gusenya za nkambi zabo kugira ngo batazongera ngo bakore jenoside ya kabiri.
Ahungaho ni wahuriye na Furaha cyangwa Furaha mwamenya nyugarutse?
Uyaho niho twahuriye na Furaha.
Furaha yaratuye hiwabo bari batuye mu kahe gace ka Kongo.
Babo bari batuye ahantu bite ngungu ni Murambi.
Aho ni muri Masisi?
Eh, ni muri Masisi, ariko twahuriye neza muri Karehe ahantu bite Ntumbi.
Mhm.
Niho twahuriye.
Ababyeyi be bari bazi yuko mugenda na barakuzi?
Eh, baranzi rwose, ari se ari mabukwe baranzi na se wabo bari banzi ku kuko barasuye barenda basura bari bari.
Hanyuma Furaha mwaje gutandukana gute?
Eh, intambara bari ku mugenda ariko bari intambara nyine ko twahise dukomeza kugira cyisha samakuru na yafite.
Yego.
Noneho ye bambanye n'undi aho narindi bampamagara kujya Gisangani hari abasirikare nayo boraga turagenda tugigoma. Ariko we mbonye ko bamamagaye nabwo noneho abasirikare babiri baramuherekeza bamugeza iwabo niba ndagenda. Hanyuma njya mu mirwano nyine ntabwo nongeye kubonana nawe, ubwo twongeye kubonana urwenda na n'umunani yarabyaye ubwo ari namusigiye inda y'umwana.
Icyo gihe muhura muri 1998 mwahuriye he?
Namusanze mu nkambi ya Gihembe niho bari barahungiye.
Bari barafunze baraje mu Rwanda igihembe aho ngaho ni Byumba.
Ni Byumba ya kera mu karere ka Gicumbi.
Umusanzeyo usanga yabyaye umwana urimo mbwira ushakisha?
Eh, niwe ndi gushakisha yabyaye umwana witwa Basanze baramwise Eric nange mutavugito. Eh, niwe ndi gushakisha rero kuva 2003 nibwo duherukana ndi muri CNDP kuko naje kujyayo. Umwana ni cyagiye duherukanira sinongeye kumubona.
Ubwo wagarutse mu Rwanda ureba umwana umwita izina urangije usubira ku rugerero?
Eh, usubira ku rugerero.
Hanyuma ugarutse usanga umwana na nyina ntabahari?
Eh, naragarutse njya mu nkambi ndabaririza yewe n'abantu bari baturanye muri karitsiye imwe ngo bari muri karitsiye ya 23 zimwe zo mu nkambi nsanga abo bari baturanye ntabahari nabo ntabo. Mburamakuru.
Abari bahari bajyanywe Mahama, wahageze batarayisenya?
Ni bari batarayisenya hari kera muri 2002.
None se amakuru wahawe nabo wahasanze bakubwiye yuko Furaha n'umuhungu we Nkubito bashobora kuba bari hehe?
Narambwiye ngo hari abantu duhasheri yagiye itwara bakajyana mu bihugu byabasabye ko babihungiramo. Bati ntawe tubona hano bishoboke kuba nawe ashobora kuba yaragiye atari ko nubwo tuzi amakuru ye, ariko nta nubwo bari bamuzi, atari ko hari abantu bamaze kugenda bajya mu bihugu bitandukanye hanze. Numva rero ko nawe ashobora kuba yaragiye.
None se nkubaze Gatabazi, iki ni ikibazo nkunda kubaza abantu nkawe baje hano bashaka umwana, nkunda kubabaza niba bashaka umwana bagashaka na nyina, urabashaka bombi cyangwa urashaka umwe?
Yewe aramutse umugore kuko yari yarashatse, Furaha yari yarashatse undi mugabo. Aramutse batakiri kumwe yewe nshaka umwana agashaka na nyina, ariko niba bafite umugabo we bari kumwe ntabwo namusenyera yewe nashaka umwana wanjye. Niwe numva nashaka ari kubibaye na nyina akiriho cyangwa se ari libre nta mugabo ubu nta kibazo.
Hanyuma se wowe ko numva usheshe akanguhe nawe urigenga nta kintu kikuziga kikubuza kuba Furaha usanze nawe ahari nta kintu kikubuza kuba mwakongera mukabana mukamera nk'uko mwari mumeze mbere?
Kugeza ubu ngubu nta miziro mfite, nta nzitizi. Aramutse nta mugabo afite nta kibazo rwose twabaye mubonye.
Hashize birumvikana imyaka 20 ubuze umukunzi wakundaga, umuntu wari uguhekeye, umwana w'isi izina utamubona?
Nari mwise mubona nyuma nubwo tutangiye kubonana, ariko nari mwise mpageze namubona.
Yego. None se mbwira, birumvikana kugira ngo ufate ingingo yo kuvuga uti ngiye guhamagara ijwi rya Amerika ndashaka umwana wanjye, ni ikintu umaranye gihe uvuga uti uyu mwana ari hehe ngira umuntu w'umugabo ku hari bamwe babyara abana baka bagasa naho babandaritse ntibanamenye naho bari ntibanashakishe bashake no kubamenya wowe uravuga uti ndashaka kumenya aho umwana wanjye ari
ndamushaka rwose umwana wanjye kuko ntabwo wabona niwe n'imfura yanjye ntabwo babura n'ubu imfura tibiheko ntabwo nabyemera wenda hari ikindi cyabaye ariko nacyo nkakimenya ariko umwana wanjye mubonye nakwishe
ufuraha nta rindi zina rye wibuka
irindi zina rye ntaryo nibuka niko bakundaga kubera nuko ntabonaga n'umwanya uhagije nibyo ngibyo namuhamagaraga nabyo narindi
ababyeyi be ndavuga basobukwe na nyokobukwe amazina yabo yo urayibuka
izina rya mabukwe sindizi ariko rya data bukwe yitwa Kayitare umusaza mugufi mugufi cyane yari n'umudivantisite umunsi wa karindwi na murumuna we yitwaga Twagira nawe niryo nari nzi furaha akaba yari afite barumuna be batatu nabo ngabo ariko amazina yabo sisanyanze kuko bari abana bato kandi nanjye sinakunze kubana nabo nyina yari umukecuru utari mugufi ufite amenyo maremare
uko biri kose niba furaha yarashoboye kugera mu gihugu cyo hanze nubwo yaba atakitwa furaha yarahinduye izina ariko Eric we Nkubito amazina ye ntabwo yahindutse aracyitwa Eric Nkubito ubwo rero umubyeyi aho yaba ari hose ku mugabane yose y'isi yaba ari i Burayi ari muri Aziya ari muri Oceania ari muri Amerika cyangwa se muri Afurika n'ahandi hose yaba ari akumva ko afite umwana witwa Eric Nkubito
nyina yari yaramwise Tuyisenge naryo ararifite
ni byiza wasanga na Tuyisenge yararigumanye akamenya yuko Augustine Gatabazi umushakisha azibuka ibihe mwamaranye muri Congo azibuka kuwa musuye igihembe azibuka yuko wishe izina ukajya ku rugerero ukagaruka ugasanga yaragiye komera azimenya kandi nawe azakumenya niba muri kano kanya furaha akumva ndetse na Eric Nkubito wawe niba bakumva niki ushaka kubabwira mbere yuko dusoza ni wa munota ntanga wo kugira ngo umuntu avuga iki muri ku mutima ikiba cyamuzanye cyane akivuge mu munota umwe gusanduka ibyo by'Amerika ati dore icyo ngushakira gikomeye uwo muntu utanu wawe Gatabazi
mu by'ukuri nibyo furaha nyumva cyangwa umuhungu wanjye Eric navuga ndabakunda kandi ndabakumbuye niba banyumva rero bumve ko nkiriho kandi Imana ibishoboye ikongera ikaduhuza byaba ari byiza ndamutse mbabonye rwose nakwishima sinzi uko nabivuga ariko bumve ko mbakunda kandi mbakeneye by'umwihariko ngira amahirwe nkabona furaha umugore wanjye nkabona na Eric wanjye rwose nashima Imana aho bari hose niba banyumva ndabakunda kandi ndabashaka ndabakumbuye pe ngize amahirwe nkabona rwose nashima Uwiteka bazanyumva nabo bashoboye kuba bavugisha ubwo Imana ni gahunda sinzi
ndahamya yuko amasengesho yawe Imana yumva ndahamya yuko hari abanyarwanda batwumva ku migabane yose y'isi bakumvise kandi bamenya uwo mudamu furaha bakamenya Tuyisenge Eric Nkubito bakababwira yuko ubashaka no kwijwi rya Amerika witwa Gatabazi Augustine ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ukaza muri kino kiganiro agasaro kaburaga kandi nkwifurije amahoro y'Imana
amahoro y'Imana namwe abane
namwe agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umwana w'umuhungu wadutuye muri komini Bwakira Rukundo Desire yahunze wenyine akurikiye abandi asiga umuryango we mu Rwanda ahunga ajya muri Zaire Mukarugomwa Mariam ni nyirasenge ari mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Ntongwe mu kagari ka Gako umudugudu wa Nyabyuho
ikizanye n'umwana wamwe muna wanjye witwa Rukundo Desire ise Insewe radio nizi.
Mm-hmm.
Mama we na kima na vanisi.
Mm-hmm.
No niho, bari watu ye muliko mini buka kira, una kareka karonji. Sejiteri ya ishe embe, una kakareka ishe embe, umure nje ni murambi.
Yeah.
Yije zengo kuandika, aliko, ntibabishikira neza babyumva mu makuru gusa ariko ntibabishikira.
None se banza umbwire uheriye ku ntangiriro mujya gutandukana n'uwo mwana byagenze gute subira inyuma gatoya.
Aho ngaho ishembe wabo yagiye yiruka akurikiye abandi.
Ayiruka nkakurikiye se yakurikiye nyina yakurikiye
nyina. Oya, yari akurikiye abandi b'abanyarwanda gusa ntabwo ishe na mama we ntabwo bigeze baho. Hawunzu umwana wenyine.
Yarafite imyaka ingahe?
Yarafite nka 17.
Hanyuma abantu bikubisa arahunga asiga iwabo mu rugo baragenda.
Asiga abandi mu rugo arahunga agenda wenyine. Kingo aza kubandikira ariko babyumva nk'impuhwe ntibarubona.
Babyiwe n'iki ko yabandikiye urupapuro runyujije kuri nde?
Abantu ngo barabivuze. Agiye babwira yuko ngo umwana wabo yanditse ariko ntibarubaha.
Yanditse binyuze muri Croix Rouge bikanyu byanyuze he?
Shobora kuba ari Croix Rouge kuko batarubonye ntibazi uko byaje.
Ubwo ahunga ni muri 94.
Yahunze 94 ntiyagarutse.
Ahungira muri Congo, Zaire ya kera. Hari abantu muri abo bana bahunganye kivunge, hari n'umwe bagarutse ngo babwire ati twari twajyanye tumusize hakurya.
Oya ntabagarutse, nta gakuru kabahunganye bazi, ntibanabazi.
None se kubera icyo ari wo mushakisha, se na nyina ntabwo bakiriho?
Ntabwo, se ntabwo tuzaherereye, kandi mama we ntabwo ahari biyana bishobora, simbizi keka umuntu amwegera akabimubwira. Urumva ndi muri Ruhango, ni ukubahamagara kuri telefone, noneho rero nabo bari muri Karongi.
Yego.
Ni uko gusa nagize impuhwe, numva birambabaje kandi ngaho uwo mwana yashakirwa, noneho bituma mushakisha. Mfite na benshi nashakisha, sinzi ko nabigenza.
Yego, urafatira akanya nabo ubashakishe. None se ubu niba Rukundo akumva amakuru ufite ya nyuma n'uko yari ari muri Zaire,
nabashyitse babiri.
Mm-hmm.
Ariko ubwo umwe yapfuye, undi asa n'upfuye ahagaze.
Oh.
Ngo mama we afite agahinda gakomeye cyane. Yabahaye n'agahinda afite nikari gutuma nashakisha.
Ni byiza ko wamugobotse kugira ngo umufashe kumushakishiriza uwo muhungu we Rukundo Desire. Niba Rukundo Desire akumva muri kano kanya, birumvikana uravuga uti na urukundo rwa kibyeyi, ariko se mubwire icyatumye nyirizina uvuga uti ngiye ku Ijwi rya Amerika nje kugushakisha, nawe hari akakumva avuga ati uyu mubyeyi unshakisha, reka musubize, reka mubwire aho ndi, reka ntahe, reka mugereho.
Nuko Ijwi rya Amerika nawe igira icyizere ko ari uwo mwana yaboneka, kandi nareba agahinda ka mama we, nkumva birambabaje cyane, byarambabaje. Aho yaba ari akanyumva ndi nyina wabo Mariamu kuma yagahantu muri Ruhango, yabyumva yaranzi rwose. Yagirira neza mama we, akumva ko akiyo ari agahinda afite kaza n'akagabanuka.
Urakoze cyane mubyeyi Mukarugumya Mariamu.
Namwe murakoze kumva kumpamagara pe.
Urakoze rwose, iki kiganiro Agasaro Kaburaga ni cyanyu, uko muduhamagara.
Kandi mora mbifuriza rwose amahirwe n'umugisha kubera ubwitange mugira nama.
Murakoze cyane, nimwe dukorera, nimwe tubereyeho.
Noneho ni dufashe.
Yego.
Tukomeza gusenga, abantu baboneka, ndashima Imana kimwe n'abandi bose bagiye babura ababo. Imana ibahire cyane.
Urakoze.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Muri aka kanya ndakira umubyeyi waburiye umwana we ahitwa ku Mubuga, hahoze ari muri prefeture ya Gikongoro. Turi mu mwaka w'1994, ntaho atageze amushaka. Celestine Bisetsa atuye mu karere ka Gisagara, ka Kabumbwe, umudugudu wa Muhabura.
Mwara
naragushakaga igihe kirekire kubera ko nafite agahinda nabuze umwana mu gihe cy'intambara muri 1994.
Yego.
Nari mvuye muri komine Muyaga, perefegitire ya Butare. Perefegitire yari Kabumbwe, Shirire yari Munopfu. Mu gutangira guhunga ntazo yarafatwe, n'inkotanyi zimaze kuyifata dutangira gufata umugambi wo guhungira muri Mubuga, ahari ku Gikongoro. Ubwo nari mfite abana barindwi. Muri abo bana barindwi harimo n'umwana w'ikimbwa w'umukobwa. Abaturage duturanye bafashe inzira yo guhunga, batoreye abana, nanjye ndabakurikira nsoreye abo bana. Noneho turagenda dukurikiye komini zirebana n'Uburundi ziri ku mupaka w'u Burundi, kuko niyo nzira yari isigaye. Twaraye mu nzira kane, ku munsi wa gatanu turahagera nk'isaa cyenda tugera muri Mubuga. Tugeze muri Mubuga duhura n'umuhanda uva Icyahinda ujya Ikibeho, duhura n'uruvunge rw'abantu benshi bava Icyahinda bajya Ikibeho. Ubwo njyewe nari mu bashoreye amatungo manini y'inka n'ihene, umudamu wanjye yarashoreye abana, nza kumubaza nti wa mwana wanjye witwa Mukasano Claudine ari hehe? Ati ndamubuze rwose, mubuze kubera ko nakubaga iki kiragi kitumva, none ndamubuze mubure muri cya kivunge cy'abantu. Ubwo nabwiye abo twari turi kumwe ntumve, nimugende nimugere imbere hariya kuri komini Mubuga, mujye mu ishyamba hari umuhanda mugandike mushakishe mbuze umwana. Baragiye bagandika haruguru ya komini, noneho nkuramo umuntu umwe ihute ujya Ikibeho, nanjye ngiye ku munini kureberaho. Ngeze ku munini bwarize ndara mu nkambi ndashaka ndahera, bukeye mu gitondo ngarukaho nasize ba bandi ngo mbaze uwagiye Ikibeho. Uwagiye Ikibeho arambwira ati nanjye Ikibeho namubutse. Nahise mbwira ba bantu nimuhoje tujye mu nkambi ku munini gukumbikaho, noneho ntangire kujya mu nkambi zose za Gikongoro, kuko icyo gihe hagenzwaga n'Abafaransa nshakisha uwo mwana sinakwikara ntarebye uwo mwana. Ngo abantu nabasize mu nkambi ku munini bakambitseho, nanjye ntangira inkambi zose za Gikongoro zose ngera ku mupaka w'ishyamba rya Nyungwe nshakisha, bakambakana ati nta mwana uhari, umenye yagiye mu kivunge kijya muri Kongo.
Hanyuma ubigenje ute? Bakubwiye ko ashobora kuba yaragiye muri Kongo.
Ubwo nahise ngaruka gato bamaze kubura mu nkambi mbwira kuruwa ruze nti nimushakishe mbuze umwana witwa Mukasano Corodina ufite imyaka 15 kandi yagiye yikoresha ipingi, mugerageze mujye mumbariza aho mugenda hose, mugende mu mpunzi hose mundebera. Barambwiye ati tuzagushakira nitukubona tuzaguhamagara aho uri, aho muri iyo nkambi yo ku munini.
Yego.
Ntegereje mbonye nta gisubizo. Umugore wanjye arambwira ati ngiye sinakwicara gusa ndebe umusutseho, twasubiye ko muri Muyaga kureberaho sinaguma kwicara mbuze umwana.
Aragusiga mu nkambi aragenda?
Aramanuka aza hano muri Muyaga, aza muri Muyaga ahageze ashakisha ngo arebe ko yaba yarasubiyeyo. Ahageze aramubura, ajya ku Kanyaru abaza Abarundi aramubura, ngiye kubona mbona aragaruka nsanze mu nkambi. Ansanze mu nkambi hashize iminsi mike y'inkambi barasambura bijya duhungana. None
muhunga mwerekeza he?
Twinjiye ishyamba rya Nyungwe duhingukana mu Mubayi mu ntara ya Cibitoki
mu Burundi.
Mu Burundi duhinguka ku misiyoni tuhasanga impunzi nyinshi cyane nyinshi cyane, zirebyemo uwanjye ndaheba nsanga ngo hari izindi ziri mu butahana bari bajyana ni Muyinga banditse ndaheba. Abapadiri batangira kutubwira ati nimuve hano, abasirikare b'u Burundi ntibabashaka, mujye muri Kongo.
Hanyuma mwagiye muri Kongo cyangwa se mwagumye i Burundi?
Ngewe nasanze ntihageraho n'icyo kimuga cyamaze kunanira cy'ikiragi nari mfite, abandi barahaguruka baragenda muri Kongo. Ngewe mbona umurundi ushumbikira, umurundi arashumbikira aba nk'umubyeyi. Noneho hashize iminsi mikeya igitero kiradutera aho ngaho, uwo murundi yarashumbikiye gifite intwaro kiraturasa. Umukobwa nari mfite witwa Nibavuge bahita mukubita urusasu mu mutwe ahita agwa hasi. Noneho ndavuga nti nahungiye imvura mu muko. Ubu ndabona mvuye gusubira mu Rwanda, kuko n'ubundi nahungaga mbumva intambara, none ndabona ntaho nayihungiye, nabo nsigaranye ngiye kubasubiza mu Rwanda. Ubwo rero nashatse uko mpaguruka, biranyobera kubera cya kimuga cyari kimaze gukura kandi kitabasha kugenda. Mu rugo ngiye ka kandi nsanga sinagisiga kubera agahinda. Umurundi yangiriye inama ati ndaguha intebe ikoresheje insuri ya mpande enye, noneho umwicazemo musegura ibiti mugende muheka iyo ntebe yicayemo muzahita mudamutahane gutyo. Twagiye duheka iyo ntebe yicayemo, tugeze kuri komini nabayi baduha abasirikare b'u Burundi baduherekeza batugeza kuri Ruba abasirikare b'u Rwanda baratwakira
yo
bamaze kutwakira baraturarana buracyo baduha abandi baduherekeza ishyamba rya Nyungwe batugeza ipindo tugeze ipindo bahamagara imodoka za Croix Rouge zivuye Icyangugu Kamembe zijya zitujyana I Kamembe
aho kubajyana iwanyu muyagazi bajyana I Kamembe
tujya I Kamembe tuharara kabiri nasanze ndeberamo uwo mwana nguma kureba ko iyo wabuze umwana cyangwa ntawe uhari buke baduha izindi zitugarura ibutere turataha tugeze imuhira rero na cya kimuga cyanjye icyo kirapfa gikigereje imuhira ndaguma ndashaka uwo mwana I Burundi hari hakigendwa ndashaka u Burundi ndawumara ndashaka u Rwanda ndashaka
wagiye I Burundi gushaka umwana wawe no mu Rwanda uramushakisha mu inkambi ntago zazikiriho icyo gihe mu Rwanda ariko se wageze no mu bigo by'impfubyi ngo babaze babwire uti nta mukasano Claudine mwaba mwarabonye hano
narashakaga njya ku ipositi butare barambwira ati amakuru yacu agarukira mu Rwanda n'ahandi agarukira ndebe ubu I Kigali rero kuko nagira ngo numve ko nazashakisha ujya I Kigali nambwira ati icyo twagukorera ni kuri Radio Rwanda nta kindi twakumarira bo njya I Muyinga njya mu marangarangozi hose ndazenguruka njya za Kirundo hose ndazenguruka ndaheba numva ijwi ryanyu riragera kure nzu uwaryisunga nkareba ukuntu mwandwanaho mukamfasha mugatanga ijwi rigera kure nkazumva ko nazabona n'umusamaritani akazambwira ko uwo mwana aba yaramubonye cyangwa se yaba yaraciye nugera inkuru ye
nibyo koko ijwi ry'Amerika ni radio yumvikana ku mpande zose z'isi igera kure muri ako karere k'ibiyaga bigari ho ahenshi irumvikana rwose ariko se kubambwiye yuko mugeze mu mayira abiri kuri umuhanda cyahinda bamwe bihinze bagana hepfo abandi bakagana rugura abandi bakajya hirya abataragiye kibeho wambwiye saga numbwira ko bashobora ko baragiye bagana muri Kongo aho ngaho ho bugeze uhashakishiriza
muri Kongo ntabwo nahashakishije ko sinagiyeyo
watumyeyo Croix Rouge
natuma Croix Rouge nziza izambarize aho igera hose iza nimumbonera izambwire kandi twari tubazi kugera aho Abafaransa bagenzuraga urumva ko navuga ndaguma shakire mu nkambi ndamubura ndaguma shake ubwo tugeze aho Abafaransa bagenzura twari tuvuye mu cyanya kindi cya leta y'inkota tukaba tugiye nta Abafaransa bari
ariko uzi neza ko uwo mwana atageze ikibeho
ikibeho nta kuntu nabimenye kuko twari tutaragira ikibeho neza twari tugiye kugera kuri komini ya Mubuga neza noneho ikibeho hari nk'imbere tutaragerayo noneho agwa muri icyo kivunge kituruki cyahinda kigiye ikibeho ku buryo hari abantu benshi gashobora yewe kereka imashini yo kubikora ntawe ari kumenya umubare w'abantu noneho muri icyo kivunge rero tumaze guterana nafe sinije muri icyo kivunge ndamubura rero
ashobora kuba yarakomezanye n'abaganaga ikibeho nk'uko ubivuga
noneho rero bigeze kuri komini Mubuga mbwira umugende rwose wiruka muti kiyeho ndere nange ngiye mu mpande yo ku munini akikiyeho mu kivuge nawe araheba nange ngiye ku munini ndaheba dutangira kujya mu mpande turaheba kandi ibyo bivuge hari n'ibyahitaga byikomereza byigira muri Kongo
wambwiye ko na nyina ariwe mufasha wawe yagufashije ku gushakisha umukobwa we mukasano Claudine akagenda akagusiga inyuma akajya kumushaka ubu amezate iyo mutekereje umukobwa wanyu aracyamushakana bwabwira bwa mbere nkuko nawe numva ubufite na nubu hari igihe agusiga mu rugo akagenda agenda avuga ati nagira Imana ngahura nawe
we iyo ndeba we mbona yarataye umutwe abagabo barihangana kubera ko twari twahunganye abana akabateganye bane batatu bose baragiye iyo umuntu ari gusanga asa n'uwahahamutse
birumvikana
yarahahamutse iyo umuntu ari gusanga yarahahamutse
birumvikana ni ukumukomeza ariko igihe cyose umuntu aba ataraboneka mukwiye gukomeza kwizera yuko akiriho ni nayo mpamvu uri hano ku ijwi ry'Amerika uvuga uti uwo musamaritani nk'uko amwise wabo baramutoyi wabo baramubonye. Ongera utwibutse wavuze yuko yagiye yikoreye shitingi yari yambaye ate yarameza ate yari umukobwa umeze ute kugira ngo nawe nakumva yiyumve ko ari wowe amenye ko umubyeyi wamushakisha ariko nuwamubona avuga ati umwana naramubonye. Uretse iyo shitingi yari yikoreye yari yambaye iki? Yari umwana w'imyaka 15 wavugaga ariko se nta kamenyetso wibuka nta kantu kakamanzi yari afite wakwibuka watubwira?
Ubundi yari inzobe kandi akaba umukobwa muremure atari mugufiya, akaba yari inzobe rwose kandi akaba yari yambaye agakanzu kera.
None niba umukobwa wawe Mukasano Claudine akumva muri kano kanya, niki wumva ushaka kumubwira?
Icyo nshaka kumubwira ni ukumubwira ngo turaho n'abana bane harimo Mushimana Claudine, Clementina, hakaba hari na Hakizimana Damascene na Bizumuremyi Koza Claude na yabaterana na Martin. Abo ni bo turi kumwe hano muhira.
Yego.
Akumva ko haruguru yanjye babaturanyi bahari umuryango wa Mabuye Gusitini, niwa Ntakina yigize Yozefu, niwa Ndindayino Weranshi, niwa Munyakazi Manweri, niwa Ndanga Amiyeri, niwa Manira Ronaldi, niwa Sendegeya na Rifisi. Akamenya ko iyo miryango ihari turi kumwe nayo kandi turamushaka ku buryo yaba ariho aho ari hose yakwishyura muri Amerika akaduhumuriza tugashyira umutima hamwe.
Urakoze Celestine Bisetsa kuba waje ku Ijwi ry'Amerika wizeye kandi ushaka umwana wawe Mukasano Claudine mwaburanye muri 94 mugeze kumubuga Muhunga. Ndagukomeza kandi ndagushimira cyane kuba wizeye Ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Nawe ndagushimiye cyane. Ndagushimiye ndikuye ku mutima.
Oh, urakoze cyane.
Imana izabaho umugisha. Imana igukomeze.
Urakoze.
Agasaro Kaburaga.
Mwaka w'1996 igihe inkambi zasenywaga, abana babiri b'abavandimwe baratandukanye bari batuye ahitwa Imuyange muri Mashishi mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kongo. Ishimwe Eve atuye mu karere ka Kicukiro, akagari ka Kimo, arashaka umuvandimwe we.
Rebe ikintu kinganya mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Rero tukiri batoya ari mushiki wacu ariko tutavukana mu nda, twareranywe twarabanaga. Nyuma ababyeyi bacu bamaze kwitaba Imana, twahise turerwa na mama wacu, birumvikana ubwo yadutwaye turi batatu, we arasigara. Ubu icyo gihe twaje turi ahantu bita Imuyange, twari bato cyane, ibintu byinshi simbibuka. Niyo hantu duheruka kubonanira yitwa Mugwaneza, irindi zina naryo ntabwo narimenya. Ndabyibuka ko twari bato ntabwo mfite amakuru maremare cyane, ariko urebye n'ikera hashize igihe kirekire cyane. Akomeje rero gushakisha amakuru ye mbaza mu babo twabanaga bari bakuru, nabo ugasanga ntayo baje. Nabo gatubwo rero bibaye ngombwa numvise Ijwi ry'Amerika numva ari ikiganiro Agasaro Kaburaga ari benshi gifasha, ndavuga nanjye reka ngerageza amahirwe wenda ku bw'Imana bizashoboka, nibwo buryo nabahamagayemo nabandikiyemo.
Aho ngaho Imuyange mwari mutuye ni hehe? Hambwire neza numva hariho. Ni mu ruhe Rwanda? Ni hehe
Imuyange? Ni muri Gikaya Kinshasa Kongo.
Ni mu kahe gace?
Mbondo ndakeka neza ari mu gace ka Waikare, andi bindi byo ntago naba mbyibuka neza, ariko ndakeka ni muri aho ngaho, ni muri ako gace ka Waikare.
None papa wawe yitwaga nde?
Yitwaga Gakunde Emmanuel.
Naho mama wawe?
Nyirabikaye Unifride.
None se uwabareze ninde wabasigaranye wowe na mushiki wawe bamaze kwitaba Imana?
Twasigaranye na mama wacu witwa Nyirasania Nyiramanywa n'umugabo w'Indagije Imana Emeri.
Hanyuma umushiki wawe wamujyanye ninde?
Kubera icyo gihe twebwe bamubyeyi bamaze kwitaba Imana twahise tujyanwa n'uwo muryango. Ntabwo rwose nta yandi makuru mfite, ntabwo nzi uwamujyanye, kuko yari na mukuru mukuntu. Afite ikindi nibuka, hari umukecuru yari afite ahongaho yakundaga kuba ari kumwe nawe yaje kwitaba Imana kera tukiraho. Nta yandi makuru pe.
Mbese umuntu wamutwaye yari atuye Imuyange?
Yego, niko mbikeka cyane rwose, yari atuye Imuyange.
None se Imuyange mwahageze muturuka hehe?
yanje ndakubera ko nari manitse nase nk'imyaka 6 akindi gice nzi gusubwo wenda bari bavuye mu Rwanda hari bari muri bya bezo guhunga ndakeka
none mu Rwanda mwari mutuye he
mu Rwanda twagiye gukibuye
yego
karongi ni mu murenge wa Gitesha ubu ngubu akagari ni Kanunga umudugudu ni Nyarugenge
ni ukuvuga yuko papa wawe na mama wawe na bakuru bawe na barumuna bawe na bashiki bawe mwese muhunga mwahunze mu Rwanda muhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muhungira hitwa Muyange nibyo
yego kwa umushiki wanjye niwe wari uri wanjye ntabwo nari nakavutse ariko niko niyo mateka ari niko bimeze bashobora ko baragigeze Muyange bavuye n'ahandi hantu ko numvaga bajya bambwira ngo inkambi za mukuru ayo mateka nayo numvaga ntabwo mbizi bindi
ishimwe ubu ngubu wowe ufite imyaka ingahe
ubu ufite imyaka 25
wowe nta kintu uzi ku byabaye mu Rwanda hanyuma nagira ngo byumvikane hari umuntu ushakwa yaravukiye muri Congo hari ushakwa yarahahungiye hari ushakwa umuntu agomba kumenya aho umuntu akomoka kugira ngo n'abadufasha gushaka bamenye uwo muntu wari we kubera ko umuntu avukiye mu yange gusa ariko ntawe uzi aho akomoka ntabwo byoroshye ariko ubu noneho ko tubera ko tuzi ko mwakomokaga i Karongi biroroha kugira ngo byumvikane ko n'uwaba yarahakomotse nawe akahaturuka akagera aho ngaho mu yange akamenya papa wawe cyangwa se mama wawe icyo gihe nawe yadufasha kubona amakuru kubera ko wambwiye ko papa wawe yitwaga Gakunde Emmanuel na mama wawe akitwa Nyirabikari Bonifrida abona na amazina yadufasha kugira ngo dushakishe none se ishimwe ufata icyemezo cyo gushaka mushiki wawe ni iki cyari guteye nyirizina
ikintu cyabinteye turi batoya nubwo twari batoya yasaga n'ahari mukuru yaratureze babaga turi kumwe cyane yari umuntu nyine tubana kenshi cyane dukina turi bato twishimye kwahora twarahoranaga mbega ari umuntu mwiza cyane nyine nyuma dutandukanye naje kubaho ubwo buzima nyine bugenda buhinduka ajya mbaza amakuru ubwo ni icyo gihe hari abandi twabanaga ngenda nibuka bitwa bansira bitwa banshimye bo numvise amakuru yabo ko baba muri Zambia n'abandi benshi ariko ubwo naje kujya ntekereza ndavuga tuwazagerageza nubwo buryo nagerageje bitewe n'iki kiganiro numvise cyane
abo bansira n'abanshimiye n'abandi mwabanaga hehe
nabo ni Muyange
nta bandi mwabanaga aho ngaho Muyange wakwibuka kugira ngo nabo nibumvire itangazo bazakumenye yenda bayi bavuga bati mushiki we tuza aho ari
witwaga hari n'undi n'abandi bana bari mu kigero gisa naho kiri hejuru y'icyanjye bitwaga ba Macibiri abitwa ba Stefano n'abapapa bitwaga ba Kaboko abandi nibuka cyane ariko urebye nabo ngabo
uwo nshimiye uvuze ko wumvise ko ari muri Zambia wigeze ugerageza kuvugana nayo ngo umubaze niba hari amakuru azi ya mushiki wawe
yego naramwandikiye kuri WhatsApp aransubiza ambwira ko nawe nta makuru afite nayamenya azambwira ndakeka nawe nawe yigeze amenya ari
na nubwo uracyategereje ni byiza ko aje kumushakisha hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga wambwiye yuko yitwa Mugwaneza irindi zina kutaryibuka niba Mugwaneza ariho akaba kumva muri kano kanya aho yaba ari hose mubwira ijambo ushaka kumubwira rikuri ku mutima
Mugwaneza ndamukunda cyane ni mushiki wacu nubwo wenda tuzavuka mu nda imwe ariko twarabanye turareranwa tukiri bato kandi twabanye neza turi ndamwibuka cyane uburyo yakundaga kunsetsa yarandeze kandi cyane anyibuka kandi kantu kamwe najyaga nibagirwa cyane kuko atajyaga arya ibiryo na rimwe biri mu rusenda wasangaga ari kurya wenyine icyo rero ndamukumbuye cyane kandi ndamukunda cyane
Eve ishimwe urakoze cyane kwa waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga gushaka mushiki wawe Mugwaneza ndagushimira kandi kuba warategereje igihe kugira ngo tukugereho tuguhamagare nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze nanjye ndabashimiye journaliste kandi ndashimira n'ikiganiro mukora murakoze cyane
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
Mu gusoza ikiganiro agasaro kaburaga ndakira ntibankundi Esperancia nawe ya buri mwana muri Kongo ibukavu yari mu nkambi ya Inera ari kubaza gutandukanira hitwa Change amaze imyaka 26 amushaka atuye mu karere ka Ngoma umurenge wa Rurenge akagari ka Rugese umudugudu wa Nyamigende
ikintu kinzanye nabuze umwana turi guhunga ndega bamaze gusenya inkambi
yego
noneho mbura umwana muburira aha ishanje ubwo ngubwo umwana abura igihe cya saa cyenda saa kumi za nimugoroba
byagenze gute mbwira uko byagenze mwari kumwe uramushakura mubura genda mu gihiriri cy'abantu byagenze gute kugira ngo mutandukane
twari mu kivunge mbega mu masasi ubwo umwana arara yambutse twebwe turara hakuno y'iki hari umugezi turi kwambuka mbega bari bakindiye ikiraro ubwo ngubwo turara hakuno warara yambutse noneho bigeze aho ngaho tuhageze umwana mu gitondo baratubwira ngo yatambutse turakurikirana turamubura ariko baza kuzatubwira yuko umwana yatambutse umwana turagumya turagenda turagumya turamubura ariko noneho hari abavandimwe bari bacutwe b'abaturanyi baza kutubwira ngo umwana yakurikiye inzira muri Kongo Brazzaville ngo niyo bamubonye muri izo nzira nizo yaganyemo kuko ngo yamangije guca igicanga
yego ese umubyeyi wabanje ukambwira uko umwana w'umukobwa yitwa nde
yitwa Mukanda Isabye Marcelina
icyo gihe inkambi zisenywa yari afite imyaka ingahe
inkambi zisenywa yari afite imyaka 9 ubwo tuburana abura yari yikoreye amasafuriya yose yo mu nzu ibikoresho byo mu nzu twakoreshaga twari twarafashe byose niwe wari ubifite
none se ninde wakubwiye ko yamubonye ikicanga
ni umuntu wo twari duturanye ni bari bari kumwe ubwo ngubwo baragumya baragenda bari kurorongana ubwo ngubwo ngo berekeza inzira ya Brazzaville bo mu gutaha batashe n'indege
bavuye muri Brazzaville uwo mwana sigarayo rero
nawe bageze aho baraburana
ariko bari kumwe mu nkambi muri Congo Brazzaville
baburanye
bataragerayo bakubwiye aho baburaniye nyirizina ngo umuntu ahamenye bari bashigaje ibirometero bingahe bari bageze muri Congo se Brazzaville cyangwa bari bakiri muri Zaire
nawe ni umukecuru ntabwo yamenye aho baburaniye ntabwo yahamenye
yaragiye agera muri Congo Brazzaville hanyuma aza kuhavanwa n'indege imugarura mu Rwanda
ariko bari bamaze igihe kirekire
kandi wabikubwiye mwari muturanye umukobwa wawe yari amuzi mbese yamukurikiye ari nk'umubyeyi bari kumwe yamubonaga nk'umuntu baturanye baziranye ku buryo bishoboka ko ashobora kuba ni muri Congo Brazzaville ariho bageranye nuko bagezeho bakaburana umwana akagenda n'abandi bakanyura izindi nzira wowe wambwiye amazina yawe witwa Esperancia ntibankundiye umugabo wawe yitwa nde kugira umwana nabyumva azamenye amazina ya se
yitwa Hitimana Francisco
ubu se niba umukobwa wawe akumva muri kano kanya mubwire kuva mutandukanye mugeze aho ngaho ishanje kwiteme wakambuka mukaguma hakuno mbese wagarutse mu Rwanda ute naho wagumye hanyuma bakugarura mu Rwanda cyangwa se warongeye urarungutana bwira umwana aya makuru makeya kugira ngo amenye nawe uko byakugendekeye n'ukuntu wageze mu Rwanda
twaragumye turagenda tugeze aho ngaho tugaruka za masisi tugeze imasisi turahaba tuhaba mbega nk'imyaka 4 noneho igihe cyo gutaha hari umwana wona ari mfite bamanza kumujyana mu Rwanda tugenda natwe tumukurikiye tuje kumureba tutaha ubwo ngubwo ubu turi mu Rwanda rwose nimwo tumaze igihe mu Rwanda ndangijemo nk'imyaka 10
uyu mwana w'umukobwa wawe rero ushaka mubwire none ushaka kumubwira amakuru yo mu Rwanda ubwayo nayo muri muri Kongo y'Imasisi mu Rwanda se umubwire ukomeze umubwire amakuru make umubwire uti mwana wanje dore ku bintu bimeze n'impamvu ngushaka umubwire amakuru make ya dufite akanya dusiganye muri tibiri ariko uhera kuri uwo ikindi gihe nanye ndagifata umubwire amakuru make mu Rwanda
aruko abonetse namubwira yuko imiryango imukeneye abana yareraga babiri bo yasigaranaga nabo hari uwitwa Kodo hari uwitwa Nyiransabimana abo barahari mukuru we Nyiraromba arahari nanje ndahari umuntu wapfuye ni musaza we witwaga Bagaragaza
oh komere
niwe wapfuye ariko twebwe turi mu Rwanda na amahoro nta kibazo tumubonye rwose imiryango ye iramukenye twageze mu miryango yacu imiryango dusanga ari mizima rwose turi tumeze neza cyane ariko mubonye Imana uwo mwana yampoza amarira
birumvikana hashize igihe kirekire kandi mwatandukanye mu gihe cy'amatage ari umwana mutoya urumva kugira ngo umwana akore inzira ndende wenyine afite imyaka 9 nawe usubira inyuma utaza aho agiye na n'ubu ukaba umaze imyaka 20 hafi 7 ukimushaka wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasoro Kaburaga gushakisha umukobwa wawe Mukandayi Sabye Marceline ndumva ariko wambwiye
Marceline
izina narifashe rwose ubwo rero wamubwiye iki kuri ku mutima sinzi niba hari ikindi wumva ushaka kumubwira nk'akajambo k'umubyeyi niba kumva niba ari muri Congo Brazzaville abari muri Congo Brazzaville mwese abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi rya Amerika muri kano kanya mukaba mwararabutswe umukobwa witwa Mukandayi Sabye Marceline yari umwana wa Hitimana na Ntibankundiye ubwo rero mwamubwira yuko mu Rwanda umubyeyi we Ntibankundi Esperancia amushaka rwose mudufashe uyu mwana w'umukobwa bamubonye ikicanga bo bakomeje kugendana inzira ndende bazatubwire kugira ngo tumugereho vuba abi Brazzaville mumpamagare mumbwire yuko umwana mwamubonye nawe kandi mumuhe telefone zanjye anyihamagarire ngaho rero umubyeyi Ntibankundiye ndagushimiye cyane ko wafashe kanukanya kugira ngo uze mu kiganiro Agasaro Kaburaga unshimirire n'uwo muhungu wawe Yohani wamfashije kugira ngo tushobore kuganira nkwifurije amahoro y'Imana
Imana igumugisha kandi mubonye rwose Imana ya Imana Imana ikubiye gufashe
Agasaro
Ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 2 7 7 3 6 0 nongere nyisubiremo 00 1 2 0 7 4 6 0 Zero. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Kaburaga karabonetse Agasaro